iDemocratic Alliance iyamhalalisela ungqongqoshe wezolimo uVili Okambe ngokuvulela abakhiqizi bamacherry baseNingizimu Afrika imakethe yaseChina okokuqala ngqa. Lesivumelano lesi esiyinqophamlando sizokhulisa ukuthunyelwa kwemikhiqizo yethu emazweni angaphandle. Sihehe utshalo mali futhi sivule amathuba emisebenzi alinganiselwa ku-600 ikakhulukazi emiphakathini yasemakhaya. Lokhu kukhombisa ukuthi ungqongqoshe be-DA bayakwazi ukususa izithiyo, bavulela amabhizinisi aseNingizimu Afrika izimakethe ezintsha futhi benze umnotho okhule ukuze kwakheke imisebenzi esimeme.